Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuza kuganira ku bikorwa byo gufasha abahungamanye n'abatishoboye. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika muri isanga kuri radio yanyu. Nongere mbaye ikaze mwese muduhe telefone zanyu tubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefone yacu ya WhatsApp mwifashisha nyibibutse ni ukubanza 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Nsubiremo 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Nkuko nari mbivuze rero, uyu munsi turaganira ku bikorwa byo gufasha abahungabanye n'abatishoboye muri ibi bihe mu Rwanda no mu mahanga bibuka ku nshuro ya 24 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uyu munsi twatumiye Gasore Serge washinze Fondation yahaye amazina ye Gasore Serge Foundation. Ifite icyicaro mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ifite n'ishami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho izwi nka Rwandan Children bivuze abana b'u Rwanda. Fondasiyo Gasore Serge ifite ibikorwa byibanda ku bana na gahunda y'isanamitima kwihahamuka cyangwa se ihungabana ryaturutse kuri Jenoside. Gasore rero araza kutuganirira ku bikorwa by'iyo fondasiyo ye. Mutube hafi, mube hafi ya radio yanyu, mwiganirire kandi mutange ibitekerezo. Tabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu Gasore Serge urahura komeye.
Muraho murakomeye namwe.
Turaho neza rwose. Urakoze kuba witabiriye ikiganiro ukaba uhaye umwanya abakunze ba radio Ijwi rya Amerika. Mu gutangira nagira ngo utubwire muri make Gasore ni muntu ki?
Njyewe ndo umugabo wubatse umugore n'abana batatu, nkaba nkora ibikorwa bitandukanye birimo gufasha abana no gufasha umuryango mugari w'Abanyarwanda. Nkaba tukaba tubikorera mu Bugesera, tukanabikorera no mu majyaruguru y'igihugu. Ndumva ari ibyo ngibyo, ibindi turaza wenda gukomeza kwibwira.
Ye, urakoze rwose. Nagira ngo abo turi kumwe babashe kumenya uwo barimo kuvugana nawe. Noneho utubwiye ko ufasha abana n'umuryango mugari, nagira ngo utunyuriremo ibyerekeye iyi fondation. Igitekerezo cyo kwishinga cyakujemo gute?
Igitekerezo cyo kwishinga mu by'ukuri nakigize niga muri universite. Icyo gihe nigaga muri Amerika muri universite mazemo imyaka 2. Nza gusura nkaba nk'uko undi muntu wese uri mu ishuri afata igihe akajya kuruhuka akajya mu gusura iwabo. Nibwo nabonaga ko mu by'ukuri aho nari ngeze nyuma yo kurokoka Jenoside, nari mbayeho, nari mbonye ko mbayeho, ariko ndavuga nti ngomba no kubeshaho n'abandi. ubwo nibwo navugaga ibyo byose nubwo ntakora byinshi ariko nagerageza kugira ikintu nkora ngatera intambwe ngatera ikirenge aho abandi bagiteye abatweretse urugero rwiza ntangira gutekereza rero kuba nafasha mpereye ku mwana ubwo nibwo nabikoraga ndi mu ishuri bingoye cyane kuko urumva umuntu yari akiga ariko mu by'ukuri mu bushobozi buke nari mfite nabashaka kwishyura abana bagera nko ku gihumbi mitwere de sante nyuma rero uko nakomeje kugenda mbikora nibyari nyine ngo hariyo urimo urakora ibintu byiza burya n'Imana iragusanga burya uko nabikoraga nabonaga ikimenyetso kindeka ko ngomba kubyagura ntibibe bigarukiye kuri mituelle de sante gusa ndavuga ubwishingizi rusa ubwishingane rusange bigarukiye kwishyura mu ndimi twumva twese ubwo rero nirwo nabikoraga ariko nkabikora nyine kubera cyacu byo buvuga ngo ndabizi ko nararokotse ariko hari abandi none barokotse kandi bashobora kuba baraheranwe bitekerezaho cyane ugasanga baheranwe n'amateka ndavuga ibyo bya byose ngize icyo kumva yabafasha ubwo rero nibwo 2013 nibwo natangiye kubaka inyubako ya mbere mu by'ukuri natekerezaga ko ishobora kurererwamo abana ariko biza guhura na programme nziza ya leta ivuga ati abana barererwe mu muryango noneho kugira ngo rero ubwo yanzibe n'abana b'imfubyi ahubwo twahise tuyihindura tuyita ihinduka nk'irerero ihinduka hari programme mu Rwanda dufite bita mu ndimi z'amahanga bita Early Childhood Development amagambo magufi ya ECD ubwo iyo nzu yahise ihinduka irerero imaze guhinduka irerero nk'uko nyine nakomeje mbabwira dutangira kubona ko ibintu bifite akamaro dutangira kubona ko ababyeyi babona akanya ko kujya guhinga batajyaga babona dutangira kubona ko umubyeyi wahaga adacyuye umubyizi kubera ko ashaka gutaha konsa umwana cyangwa ashaka kamugaburira icyo kibazo kitakiriho kubera ko abazi ko tumufite kandi tumwitayeho tubona ko nabyo bifasha noneho nibwo mu mwaka w'2016 njyewe n'umufasha wanjye twavuze tutereka tubyagure noneho tugire amarerero menshi noneho usibye n'amarerero dushyiremo n'ivuriro kugira ngo wa mwana waje akaturwariraho ntibibe ngombwa ko tumuhereza ahandi kumuvuriza ahandi ubwo dushyiramo ivuriro ivuriro rivuyeho turareba turavuga ariko mu muryango nyarwanda hari abantu bafite ibintu by'ihungabana hari abantu bashobora kuba bakenera abantu babaganiriza ariko wenda batababona byoroshye cyane cyane ababaganiriza babiherewe amahugurwa ubwo nibwo twahitaga dushyiraho gahunda mu ndimi z'amahanga family transformation wenda ngenekereje mu kinyarwanda twashyizeho inzu bashobora kuza bakabasha guhabwa ubufasha bwo kugira ngo umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango runaka usubirane niba hari harimo amakimbirane ibyo turabikora nanone tuza kubona amahirwe yo gukorana n'urubyiruko dutangira kubona ko urubyiruko nubwo kuko abo bana dufashe n'abana bava ku myaka muri programme ya ECD n'abana bava ku myaka 2 kugera kuri 6 ariko twaje kubona ko udashobora gufasha umwana ngo mugeze ku myaka 6 gusa ahubwo wagombye kumufasha kugeza abaye umugabo kuva kugeza arangije secondaire akajya hari ubwo rero twaravuze tuti niba tutabashije kubafashiriza muri ayo mashuri ya ECD ariko tushobora kuba kujya tubahuza mu maklaba atandukanye bahuriye mu mashuri ubwo rero niho twashyiragamo amaklabu dushyiraho amaklabu ya entrepreneurship ibintu bijyanye no kwiga kwihangira imirimo cyangwa se kuba ba rwiyemezamirimo dutangiramo club y'icyongereza kugira ngo abana batangire biga icyongereza dushyiraho club za siporo izo club ni ukugira ngo mu by'ukuri wa mwana aho kugira ngo ajye ku muhanda mu biruhuko ajye kwigira ingeso mbi ahubwo reka muri vakanse tumuhe urubuga rugari ashobora kuza kigira ibindi bintu byiza.
Mhm.
Ngira ngo wenda biraza kugira nawe bihurira na n'iki giye turimo cyo kwibuka. Kuko wa mwana aho kugira ngo ajye kwiga ingeso mbi zishobora no kuzamo ivangura mu muhanda, icyo gihe iyo yaje kuri twebwe tuba duhugiye mu bintu byiza, siporo, icyo cyongereza, iyo kwiga imishinga iciriritse, ibintu nk'ibyo. Ubu rero urebye nibyo bintu turimo turakora, ariko ikindi tunakoraho cyane ni ugutanga urubyiruko siporo, kuko siporo twabonye ko ifasha ibintu byinshi.
Ye turagukomeza kubiganiraho uko iminota igenda igabanuka, ariko muri makeya ndumva mutubwiye nako mutubwiye ku buryo burambuye ibyo mukora n'ibyo mwibandaho, ariko n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza. Nagira ngo muri makeya utubwire ibyo bikorwa uvuze ni byinshi, kandi n'abana murimo gutangira guheraho kwigisha abana, umwana w'imyaka 2 kugeza ku myaka 6 baba bakiri bato cyane ku buryo basaba n'abantu babitaho cyane baba begereye, ko bisaba ingufu n'ubushobozi. Aba babyeyi mwavuze ngo hari ababa baburaga igihe cyo kujya guhinga, abo nabo bahinga ntabwo bafite na mikoro ahagize. Iyo mwigisha aba bana hari icyo ababyeyi batanga cyangwa se mubikora ku buntu?
Tubikora dufatanyije, kuko ikintu cya mbere twabonye ko umuntu iyo ibintu byose ari rekanguhe ntabwo uba umufasha mu by'ukuri, ahubwo muramuremaza. Ikintu kandi nako na gahunda ya Leta iteganya ko ababyeyi bagira uruhare muri izo programme za ICD zigakorerwa, iteganya ko ababyeyi bagira uruhare. Ubwo rero kandi nkatwe twashinze fondasiyo dutera intambwe nyinshi kugira ngo byibuza dutange igice kinini, ariko ababyeyi nabo bagiramo uruhare, bagira ka contribution gatanga kaba ari gatoya, ariko ntabwo mwumva ko ibintu babikorerwa ku buntu. Nicyo cyiza cyabyo. Ikindi bituma ibintu babigira ibyabo, ntihabe hari undi muntu waza ngo ibintu ashake kugira ngo iyo programme ayisenye. Ndagira ngo mbwire ko tumaze amezi 3 dukora iyo programme ya ICD ya mbere mu ntara y'Iburasirazuba. Ubu hari inyuma y'imihigo ya evaluation intara y'Iburasirazuba yari ikoze, ariko ibi byose ngira ngo kugira ngo tube aba mbere ni uko basanzeho ko ICD yacu igendera koko kuri programme ya Leta, aho ababyeyi bagiramo uruhare rugaragara. Wenda mvugire mboneho no kuvuga ikindi kintu, iyo abo babyeyi twabashyize mu matsinda, ayo matsinda rero uburyo akoramo ubona ahubwo nayo ubwayo ari sana mitima, kuko aba ni ababyeyi babaga bari mu ngo bumva bafite isoni zo gusohoka ngo bajye hanze kubera wenda nta kazi se cyangwa se kubera ubukene cyangwa iki, ariko naho tumaze kubahuriza bakajya mu matsinda yo kwizigamira barahura bakaganira. Iyo baganiriye ubwabo bahinduka umuti hagati yabo, kuko usanga umwe amubwiye ibibazo ahura nabyo mu muryango, undi akamubwira ibibazo ahura nabyo mu muryango, noneho ugasanga wa undi wiyitaga ko yagowe akumva ibibazo bya bagenzi be bimurenze akumva ko aho ahubwo nta kibazo afite, ni naho bahera bafashanya kwikemura ibi bibazo. Ubu bakoze koperative, twabahaye imirima, ubu barahinga, bamaze kweza toni zigera muri 5 z'ubunyobwa, bamaze guhinga ibigori, ibyo byose babihinga bari kumwe, barangiza ibyo byose bigafasha kugaburira aba bana. Twebwe tutagize ikintu kinini dukora, wenda usibye kuvuga ngo twabashakiye ba barimu babakurikirana ba barimu babihuguriwe, ugasanga n'urwo ruhare tugiramo runini, ibindi tukabifatanya.
Ni byiza, ubwo bufatanye ni bwiza. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamaze akanya bategereje. Emile Ngohereho, uranyumva?
Urahagana
hehe? Emile
Ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Yee. Ufite ikibazo cyangwa ni intererano?
Nukuri reka byose ndabice ko na cyane cyane imbanje kuramutsa wa mutumire w'iteka mu adutumire.
Ndakumva.
Bo nibyo manje kumukeza kuri icyo gikorwa cy'iteka yatanguje nyekiranya ku Imana ikirimo izo mufasha kuko ni igiteka kiyeshi iteka ivyo ku giti ciwe naho gihugu ciwe kuko mu bizanze no kuri jewe ivyo nshobora kwihweza burya igihugu kimera uko abantu benshi bagituyemo bameze nimba ubwo gwaruka ariko araha ayo mahugurwa ariko ararutegura rungana gutyo niyakira kugiye azarutegura ku bwinshi ku by'ukuri ku bwinshi mu gihugu cyose niyakiranya yuko igihugu gwaruka rusanzwe rutuyemo kizoba igihugu cy'igitangaza igihugu cy'akarorero mu bijyanye umure nizo nyigisho bazoba bahawe kuko urumva nabo abo bana bakuze bazozikoresha bazozigira ubuzima bwabo bwa misi yose bazigishe n'abandi hama rero namwibariza uwo mutumire mbega mutumire muba mugeze ku gisigiri cyo bagishimishije ku buryo ubwo gwaruka muri ko murigisha ejo ruzobamwo abandi bashobora kwigisha urundi gwaruka hama akabuzo kagira kabiri mbega leta yoba ibafata mu mugongo muri icyo kizuka kidasanzwe cy'iteka mwihaye gukora murakoze
ye miri urakoze Serge mbere yuko twakira abandi nagira ngo nk' umwanya ubanze umusubize usubize mire
mire arakoze cyane ikibazo cya mbere yambazaga niba koko urubyiruko twigisha mbona harimo icyizere cy'uko ruzatera intambwe nk'iyo nateye rukazafasha bagenzi barwo cyangwa se bari umuntu abarwo yego rwose ndabikwijeje mbona bizashoboka kuko aba bana cyangwa se uru rubyiruko turabigisha twamara kubigisha tukabashyira hariya kugira ngo turebe koko ibyo tubigisha banabifata nk'umugisha bagashaka kuwusangiza abandi nagwa nk'urugero rwihuse nko mu biruko bajya bifata bo ubwabo ntabyo mbabwiye baba bakifata bakagenda bakajya mu kindi kigo gishobora kuba gifasha wenda nk'abana bafite ibibazo bitandukanye byaba ari byo kutabona byaba ari byo kugira ndetse bakajya mu bigo bindi bitanga ubufasha ugasanga mu biruhuko bagiye kubafasha kubakorera imirimo itandukanye yaba ari amasuku yaba ari kwifatanya nabo mu bikorwa bya buri munsi ubwo rero hari icyizere rwose uno munsi twakoze igikorwa cyo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi zazize jenoside mu 1994 abo bana bamwe mu bo turera bari bahari banaremeye uwo umumama twari twagiye gusura nawe warokotse jenoside ubwo rero ukabona ko ari intambwe ishimishije hanyuma yarabajije ati se leta yaba idufata mu mugongo leta idufata mu mugongo cyane ku buryo rwose mpamya ko ibintu dukora yaba leta itadufata mu mugongo ntabwo byari gushoboka kuko usanga hari ibintu byinshi tugomba gufata bisaba ko dufatanya umunsi ku wundi kandi nabo iyo babona ibintu nk'ibi bitarimo birakorwa n'umuntu w'umunyamahanga gusa nk'uko ariko twari twabimenyereye nabo usanga bafite ishyaka ryo kuvuga ngo ese ukeneye iki kugira ngo ibintu byawe bikomeze bigende neza kandi bizarushaho gukomeza bitera imbere
urakoze rwose twakire na Steve Steve wowe urahagana he
ndi mubwiriza ku gicenda Bujumbura bwa kwanza nawe ndamukumukumira nongera ndamushimira kuri icyo gikorwa icyo cyumviro bagize n'icyumviro cyiza cyane bakora ku hama nkagira ko ndamubaza mu gihe barangije inyigisho hari icyo baba bakora mu kubafasha mu kugira ngo bashobore kuronka akazi k'ingene bashobora kubandanya bibeshaho
uravuga bamaze kubigisha
mu gihe baba bamaze kubigisha bakarangiza inyigisho hari ico baba bakora mu kugira ngo babafashe mu kugira ngo bashobore kuronka akazi katuma bashobora kubandanya bibeshaho mu buzima mu gihe baba bibaza nibaza yuko bamaze kubangisha bacaba bamara kubatora hama bakagira bakabandanya barondera ubuzima bwibeshaho bafite ubuzima bakora hari ico baba bakora kugira ngo abaronderera ubuzima kugira ngo bashobore kubandanya bibeshaho mu buzima.
Ariko Steve urabyumva nawe, ariko umuntu iyo umuntu akwigishije akaguha ubumenyi ubwo nawe abagira ngo nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo wirwaneho, usa yakwigisha akajya no kugushakira umurimo?
Moga sinzi inyigisho batanze abakozi bijyanye n'uko bashobora kuronka ibyanga bwo gushobora kugira ngo birangurire akazi.
Ubwo araza kutubwira icyo abivugaho, urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Twakire na Ganza. Ganza uranyumva? Yego.
Ndabumva.
Amakuru ki?
Makuru ni meza.
Ese ufite imyaka ingahe Ganza? Niba atari ibanga. Ningahe?
11.
11? Yego sha, ikaze ku ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane kuba uduhamagaye. Nuko, gira icyo utubwira rero.
Icyo nshaka kubabwira. Nuko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yasize ibikomere mu mitima y'Abanyarwanda. None tukaba tugira ngo twe nk'urubyiruko twifatanye twifatanye dufate bashiki bacu na basaza bacu mu mugongo kugira ngo twirinde, kandi Jenoside never again, twirinde ntizongere kubaho ukundi, kuko yadukuyemo abavandimwe bacu basuburanye, ababyeyi bacu, tukaba tuyirwanya cyane. Twebwe dufatanyije mu rubyiruko dushyigikiye fondasiyo yitwa Gasore Serge Foundation, tukaba tuyishyigikiye kuko twebwe turashaka yuko nk'urubyiruko twakora nka foundation yo kuzajya dufasha abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu mwaka mu guhumuriza basaza bacu n'abashiki bacu, tukabafata mu mugongo ku buryo genocide itazongera kubaho ukundi, never again. Ndarangije.
Nuko rwose Ganza, ufite ibitekerezo byiza nubwo uri umwana. Gasore, ndumva ubonye umuntu rwose ugufasha, uzagufasha muri ibi bikorwa byawe by'isanamutima. Urabivuga. Urakoze Ganza. Ujye ukomeza dukurikire, kandi utubwire n'abandi bana bajye bakurikira, kuko ibitekerezo nk'ibyo ngibyo turabishaka, turabikeneye cyane ku ijwi rya Amerika, nimwe Rwanda rw'ejo. Urakoze, dusuhurize n'abo muri kumwe. Ganza, ngura ahagana hehe?
Igikondo.
Ubugesera se ujya uhamenya? Ubugesera ujya uhamenya?
Ubugesera?
Mu Bugesera ujya uhagera?
Njye manyura. Njyayo ndahazi cyane, arangiye njyayo.
Ni ukuzaza rimwe kuri fondasiyo ukagira ibikorwa udufasha, hari tuba dufite ibikorwa ushobora no guha bagenzi bawe ibitekerezo byiza nk'ibyo ufite. Uzabwira ababyeyi bakuzane rimwe. Urakoze.
Ubwo rero Serge, ubwo wagira icyo uvuga kuri kiriya kibazo cya Steve uri mu bwiza, hanyuma Ganza we muravuganye, ubwo ntiwabura n'izindi nama wakongeraho mbere y'uko dukomeza?
Steve ibintu yavuze byo kuba dushakira imirimo abo twahuguye, nagira ngo wenda nsubire inyuma gato musobanurire uburyo programme zacu ziteye. Iriya programme yo kwigisha abana batoya kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 6 ni programme u Rwanda rwishyihaye intego yo kuvuga ngo rushyiremo imbaraga kugira ngo itabwa ry'abana cyangwa abana bava mu miryango bakajya ku muhanda umubare wabo bana bagwa muri icyo kibazo gabanuke, babona ko iyo programme izafasha kuko umwana atangira gukurikiranwa ari hakiri kare, noneho akazakura afite ingeso nziza ata ashobora kubuzwa kuba yajya ku muhanda mu rwego rwo kubikumira, niko nabyita. Noneho wenda nizo bita za creche, ariko noneho yaba ari nka creche sociale. Noneho tukamukurikirana umwana kuba avuye ku myaka ibiri kugera ku myaka itandatu, noneho imyaka itandatu yarangira ubwo batangiye kujya muri gardienne, cyangwa se ashobora no kuba ageze mu myaka irindwi ahita atangira mu mwaka wa mbere. Ubwo rero programme yacu imaze imyaka urebye ibiri itangiye, ntabwo ntabarajya muri secondaire ngo barangize na université, nubwo dufitemo gahunda yo gutangira ishuri rya primaire umwaka utaha. Abo rero wenda ngira ngo yabarizaga ni bariya bo mu rubyiruko MACLUB navuze, bariya bari abana baba mu miryango yabo, ahubwo tubahuriza hamwe mu biruhuko tukagerageza kubaha izindi nama ziyongera ku masomo. Haba hari indangagaciro, haba hari za kirazira, haba hari kuba tubahuza twabashyira hamwe tugatumira ubuyobozi bukaza bukabigisha gahunda nziza za leta ziriho, hari ukuba baza bakabigisha icyo cyongereza, hari gutumira abantu bamenyereye ibyo gukora imishinga mito mito bakaza bakabigisha, hari ukubatumira bakaza bakabigisha ibintu bijyanye no kwizigamira bakiri bato, kwirinda indwara zivuye ku mibonano mpuzabitsina, ibintu nk'ibyo. Noneho ubwo icyo gihe turabahugura, twamara kubahugura barongera bagasura amashuri yabo no mu miryango yabo. Ahubwo wenda ari kumbaza ati mubona hari ikintu bageraho, mubona barangiza wenda na nana kivuzeho barangiza bakaba bafite umurongo mwiza, wenda barahindutse batagikoresha ibyo biyobyabwenge, batagifite ibyo vangura, batagifite ikizo ndangagaciro zose mubaha murazibona, mubona zitanga umusaruro. Mu by'ukuri njyewe mpereye ubu ngubu nibaza ko zitanga umusaruro, kuko hari nk'abana nagiye mpamzana bari muri za secondaire nkabaha amaproje bakoraho, bagatangira kwiga imishinga, bagatangira gukora proje, ukabona batangiye gushira ku bwoba, batangiye kujya bareba kure, bamwe bakaplika na za universite zo mu mahanga, bagasaba kwinjira muri universite zo mu mahanga, bamwe bakaza ari abavolonteri. Ubu bamwe muri bo batangiye kujya banyandikira bambwira bati ubungubu nabonye buruse muri Amerika, nabonye buruse ijana ku ijana muri Amerika, hari umwana waje asaba internship bitewe n'ibyo biganiro nyine agenda yumva, araza turakorana. Ejo bundi yanyandikiye ambwira ati nabonye buruse muri University of Arizona, ni university ikomeye cyane, ati nabonye buruse ijana ku ijana, ati kandi ndabashimira ati kuko ibitekerezo mwagiye mumpa mpuza recommendation mwampaye nibyo byatumye ngera aha. Nkaba mvuga rero ko ibi bintu birimo biratanga umusaruro, ko babana batinyaga bumvaga ko nta mushinga bakora, nta ntambwe batera, bigenda bivaho kubera uko kugenda duhura nabo.
Reka tukomeza ku murongo wa telefone twakire na Pierre, barategereje nk'abantu nka batatu. Pierre, niwe ngira ngo mu ijambo muri uyu mwanya, uranyumva?
Ndakumva.
Urahagana he?
Ni muri Kongo.
Yego, hari ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ari kuba nari nta magambo y'umutumire kandi se nkanga kwa kimwe mu kiraho y'umurongo ama nka kandi nyego za n'umutumire.
Yego,
ama arakaba nta magambo kumubaza kambe.
Eh, none mubaze
kuna yese yani abuje ko ari madini yake cyane, mbega niba intamba mu nyamukuru yaba yahuye na ryo niyihe, kuko hari abahita bose na mashyirahamwe ugasanga bafite uburyo burabagoye, ugasanga bahuye n'intambamyi nyinshi, ugasanga bamwe bahisemo kubihera kandi bafite imigambi myinshi bagomba gukora mu ngabo, kubera usanga intambamyi ari nyinshi zibagora. Mbega wewe byaramworoheye gutera iryo shyirahamwe nta ntambaro yaba yahuye nabyo cyangwa byaramworoheye nk'uko abandi bitabagendereye
urakoze bwo aragusubiza mu kanya tumaze kwakira na
kandi kabaze kugira ngo madamu baze gato
nyarutsa kugira ngo twakire n'abandi bategereje
abwirengirangwa ni madini yake itanu ikora none intumbero nyamukuru yaba yari ihaye igihe yatanga iryo shyirahamwe yaba yarayifite ko cyangwa yari intumbero yifuza gutanga atarashyika ko mbega atari ibanga yaba ari intumbero y'ihe yaba yifuza gushyika ko yatanguye avuga ati yewe ntango igihe shyirahamwe iri intumbero nyamukuru yavuze byose ikakomeye atari ibanga na nyine yaba yifuza gushyika yumvire ndetse nke yarayifite ko nyine akabitumenyesha yifite ko tukumva nyine byamugendeke
urakoze cyane Pierre hanyuma twakire na Benoit Benoit urahagana hehe
ndabuga Nairobi
Nairobi ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
nundishe uburyo cyangwa wafata abantu ngo bakabashyira amashuri ariko ntanamenya ikiganiro cyatangiriye ntabwo uyu munsi nagiye kuri interineti ariko nanyumvise uburyo ki ari kuvuga ko bafata abana bakajyana ku mashuri ariko nashaka kubaza bafata abana bameze bate ikintu cyabonetse ubu ngubu umuntu avuga ko agiye gufasha abantu cyangwa se abantu baba mu mihanda akaza agafata abari mu nabe agafata abo mu miryango yiwe akabandika agahabwa inkunga zivuye mu mahanga cyangwa abatera nkunga bakamutera inkunga ariko waje kureba ugasanga ni akazi we yikoreye kuri poroje ashaka inyungu
ibyo warabibonye
ubu ngubu nyine byo kuvuga ngo abana nk'ubu ngubu uri kubona nk'ikibazo cyabaye muri 1994 byo kuvuga ko abantu ba ubwoko runaka rwaje bugafata ubwoko runaka bukabwica icyo kintu cyarabaye kandi gakeka kitazasubira kubera ko nta muntu wifuza n'intambara ikindi kintu ashaka kuvuga aho ngaho abana bo nta kibazo baba bafite uko mubarera mubaha inyigisho ku ishuri ariko nyuma yaho tuvuge nk'ikigihe cyo kwibuka uriya mwana ubyitse mu mateka ukaza ukabimwibutsa ukabimenyinga yani ukabimwibutsa uburyo ki ubwoko runaka nangwa gatsiko runaka katagiriye neza iwanyu umwana nubwo mwamuri inshuti ku ishuri igihembwe kizataha ntabwo muzagaruka ngo mwongere akurebe neza nawe ubwo muri iki gihe cyo kwibuka tuvuge wowe uvuye muri igice runaka mukibi kuzabaza mama wawe cyangwa papa wawe byagenze gute ni abahe bishinge ndi ubwoko muki noneho nawe niyumvamo ko ubwoko bwa bwinshi bwa runaka ubigira n'ikimwe muri wowe kandi ubwo uzongera kumwisanzura nk'uko wamwisanzuragaho so icyo kintu ngiye kubona ko bakagombye no kukirebaho kudakomeza byarabaye ntibizanasubire ariko gukomeza urabyibutsa urundi rubyiruko ruza icyo gihe nabwo bagenda bifite n'ikindi kibazo
ubwo ndumva
ikintu cya gatatu kivugaho ni ibingibi byo kuvuga by'amanunga avuze ko atera abantu intunze kubashakira amaburusi
nibo atanga inama hanyuma ubwo nabo bafite ukuntu bagenda bazigeraho bakurikije inama yagiye abagira n'uburyo yagiye abayobora abigisha mu bintu bitandukanye
ibyo bintu byo kuvuga ko ushakira abantu buruse ubu byabaye ubucuruzi ubu ufite univerisite runaka mukorana atazaha akavuga ko ari abantu kuvuga ngo ntakira muntu abafite univerisite bakorana bakamubwira ko afite n'imyanya runaka akaza kugira cya purayingo gutya na gutya ariko afite n'inyungu runaka atazagira umuntu uvuga ko yagushakira univerisite ku mutwe we ahaguruka gushakira univerisite nta sano mufitanye cyangwa nta mwanya mufitanye ibyo bizinesi bakora ni uko nyine bo batabyemerekana ko ari bizinesi biriho hari abantu benshi bashakira abandi ama univerisite no hanze na hehe hose ariko biba ari ubucuruzi bwabo
ariko ishuri
iyo yavuze
ariko ishuri aba aribonye nyine ubwo yenda atashoboraga kurigeraho
yes aho ngaho igikorwa gikomeye abakoze ariko noneho ndumva we atakuganwa nyine mushakira ishuri
ubwo ntabwo
iyo akuganye akugana akwaka amafaranga kuko ari niweho ubwawe udashobora kumugana umubwiye ngo nshakira ishuri runaka arakubwira ngo nta shuri iriho icyo kintu ngira ngo urakibona
okay reka ubwo ni amakuru uduhaye ubwo ni ukuzakurikirana cyangwa se umuntu akazashaka n'ubundi n'ikindi kiganiro cyihariye hanyuma abantu bagasobanukirwa yenda ibyo urimo tubwira ashobora kuba hari naho bifitanye n'isano n'ibintu abantu bajya bakora tuvuge nka biriya bya tombora ikoreshwa n'Amerika bakabaka amafaranga babwira ko aribo bazajya kubuzuriza impapuro kandi ko bazabibahesha bakabaca amafaranga kandi ari ibintu bikorwa ku buntu
ubu tuvugana n'umugabo umwe utanga amashuri muri University ya Kenyatta ni Nairobi izina abana batatu b'abanyarwanda yoherejemo n'ubungubu umwana umwe yatashiye umunsi kubera umwigaragambya abana b'ishuri bariho nawe wishatse ntabwo ukona igitinga n'uwo mugabo akagushakira ishuri ariko hari ikintu runaka akwaka
reka tuzabigarukeho ikindi gihe ndagushimiye cyane ubwo reka duhe urakoze cyane reka
duhe
urakoze reka duhe Serge Hello
Ego
nagira ngo ugire icyo uvuga ku byo Pierre na Benoît bavuze mbere yuko dukomeza hari Jean Claude twihanganire ku murongo wa telefone ubwo tubanze ubanze ugira icyo uvuga ku byo Pierre avuze ubaza cyane cyane intambamyi cyangwa se ingorane nyamukuru mwamufite na Benoît umaze kuvuga muri aka kanya
murakoze inzitizi ntabwo zijya zibura ariko hari igihe inzitizi aba ari ibisubizo rimwe na rimwe inzitizi wenda ndi buvuge nkuru cyane burya iyo utangiye ikintu nk'iki kirimo gushaka gufasha gushaka kwegera abandi ushobora kuba ubifite wowe ku mutima wawe bari ibintu wumva kuko bifite umuhamagaro ariko nanone ntabwo aba ari ibintu uba ushobora gukora wenyine tuvuge niba uri ari ishuri ushobora kurishinga ariko uzakenera abarimu ushobora gufata iyo gahunda yo kugira ECD program ariko uzakenera abo bamama bazaza bakagufasha kurera abo bana ntabwo rero ari buri gihe usanga bafite uwo muhamagaro nabo hari igihe baba ari nko gushaka amaramuko hari igihe aba ari ikintu nyine ashaka gukora nk'ubucancuro niko nabyita ubwo rero icyo gihe bigutwara imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ubanze ubundishe ko ibyo bintu bamwe baba bigiyemo agomba no kuba afite umutima icyo gihe rero ntabwo ari ukuvuga ngo uba ugomba kubigizayo ahubwo uba ugomba kubereka ko icyo kintu koko cyaje gikenewe ibyo rero bitwara umwanya munini ariko icyiza ni ukubona ko batangiye kubona ko batangiye kubyibonamo ari abagenerwabikorwa ari nabo ngabo dufatanye ikindi yabajije yavuze ati se aho mwerekeza nihe aho twerekeza twebwe nkanjye natangiye intego yanjye ari ukugira ngo rimwe nzafungure amaso yanjye mbone nta mwana wavukijwe uburenganzira bwe nta mwana ukize nta mwana uri ku muhanda nta mubyeyi waheze inyuma kubera wenda jenoside yamubayeho ikamutwarira be agasigara ari umwe nyuma akaza gushaka akumva ko akiheba intego yanjye no kugira ngo abantu nkabo bazumve ko bibuke biyubake bazareke guheranwa n'agahinda bahinduka abantu nyabantu bashobora kwifasha bagasa igihugu cyabo. Iyo rero yavugaga ati subona bitangiye kugerwaho nkuko nabivuze kare bitangiye kugerwaho ko iyo ubona umubyeyi akubwira ati kubona mwashyizeho amahuriro y'aba babyeyi bituma nza nkavuga ibimbabaje. Ntabwo ntumva ko kuba ntafite akazi cyangwa se kuba nkora ibiniri niba ari ubusembwa kubera ko ndaza ahangaha ngasangira ibitekerezo na bagenzi banjye. Bamwe batangiye wenda nuko ntigeze mbikomozaho aba babyeyi dutangiye kubigisha kwandika umushinga. Uzi gufata umuntu utarigeze wiga warangize primaire ukamwigisha kwandika umushinga ariko wenda bikamugora kuwandika ariko ugasanga ari ufite mu mutwe ukamwigisha kuwugorora nyuma yaho akazakora umushinga. Hari abakora umushinga w'ubworozi, hari abakora umushinga w'ubucuruzi. Buri gihe iyo bakiwutugezaho uba usanga ari umushinga ubona mu by'ukuri iyo udafashije ariko iyo mwicaye mugakomeza kuwugorora mufatanyije graha ubona ko hari ikintu bagenda bageraho. Ngere ku kibazo noneho ndangije ibya Pierre ngere ku bibazo bya Benwa. Abana dufasha mpereye kuri icyo kibazo yabajije abana dufasha ni abana bo mu miryango itifashije bo mu cyiciro cya mbere. Turabanza tukareba kuko gufasha uyu mubyeyi umwana tukamumufasha mu gihe yagiye guhinga mu gihe yagiye ku mubyeyi kuko hari ikintu bizamumarira. Se ntabwo dupfa kugenda ngo dufashe buri mwana nawe izo mpungenge zindi yagize z'abantu babikora ku bw'amarako ibyo nibyo biranababaje ariko ndagira ngo musabe mutumire mu gihe azaba ari mu Rwanda azasimbuka azadusure tumwereke uburyo ibintu byacu byose bikorwa kugira ngo nabyo byamumara
impungenge
byamufasha byamumara impungenge akaba yanaboneraho agatangaho n'umusanzu we. Murakoze.
Sinzi ikindi yari arimo abaza cyari abana bibuka umwe akajya ku ishuri yasubirayo kabazi ko ngo ubwoko n'ubu bwishe ubwoko bwe yavuga yibaza umubano hagati yabo numvaga nacyo gifa nk'aho hari impungenge yari afite. Sinzi niba hari icyo wakivugaho.
Ntabwo ndonda ndi bugitindeho gusa nuko maraporo twagiye duhabwa n'ibyo tubona ubumwe n'ubwiyunge ni ikintu gishyizwe imbere cyane mu Rwanda. Abantu barigishwa, ababyeyi bigishijwe uburyo bagomba kujya bigisha abana babo ko nta muhutu nta mututsi twese turi Abanyarwanda bafatanyije kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dufite aho twavuye, dufite n'aho twagiye. Nibyo wenda abwirwa se cyangwa atekereza bizagera aho bigerweho n'abagifite mu mutwe hagifunze batarashaka kumva ko turi Abanyarwanda twese nta mutu nta mututsi bizagerwaho. Ariko intambwe yatewe niyo nini cyane ku buryo biragoye kugira ngo ubone umuntu amwe avuga ati uyu ni umutu uyu ni umututsi. Ibyo ntabwo bigihabwa agaciro kubera gahunda nziza yashyizweho y'igihugu.
Twakire na Claude uranyumva?
Ndabakurikiye 5/5.
Urahagana he?
Ndi Ngoboka Jean, ni ambasaderi wanyu Ngoboka Jean Claude uturuka mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda uri mu kagari ka Kerwa.
Tubabarire rwose, amaze akanya utegereje kuri telefone Benwa yafashe umwanya wo kuvuga impungenge ze none ubanza wa nishimiye kutarambiwe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
abana bya bikeneye kugira abanyarwanda bose basobanukirwe iyo babajije ni ikintu cyiza cyane ntabwo narambirwa rwose ni inshingano tuba dufite muri twebwe kandi tugomba twese gutanga umwanya abandi nabo bakabasha gukurikirana ibitekerezo baba batanze ukuri mbanje kubashimira rero kuri uwo mutumirwa mwazanye no mu bihe turimo turi kwibuka abacyaje jenoside yakorewe abatutsi n'umukene na kane nanjye nka ambasaderi wanyu uri hano mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda hari ikintu yagarutseho nagira ngo yisubizeho gake urebye hari nk'urubyiruko ruba rwararokotse jenoside yakorewe abatutsi ababyeyi baba batakirimo ariko basanga bariga ntibabashe gukomeza amashuri ngo bayarangize ugasanga umwana arize agarukiye yize atandatu yisumbuye noneho kubasha gukomeza akiga za kaminuza akabona n'izo burusu ugasanga biri kumugora cyane ugasanga yagarutse andi mucyaraje abayeho mu buzima bubi ukabona nta muntu ufite umukurikirana n'iyo porogaramu rero yavuze y'uwo mushinga ni uko wenda bajya bagerageza nibayikore mu turere tumwe wenda bakagenda basaranganya mu turere twose tw'igihugu babasha kandi none uko basaranganya begera abo bana abasha no kugera ahantu mu byaro hari abana benshi bo mu byaro baba barupfukiranywe kandi bafite amahirwe yo kubasha kwiga ngo nabo bagere kure ubumenyi bakabugira ariko bakabura ububakurikirana kugira bazamuke nabo babashe gutera imbere cyane cyane nkunda kubibona mu byaro hano mu murenge wa Gashanda hari abana benshi bize ariko kubera ko nta bushobozi babo bafite cyangwa n'ababyeyi babo batakiriho ugasanga baragarutse bongera bavuye mu miryango yabo baricaye kandi bakagombye kwiga nabo bagakomeza babonye nk'umuntu wabatera inkunga kugira ngo bazamuke
hari ikindi wifuza kubaza rega
ubwo rero ubwo icyo navugaga abasuderi wanyu uri hano kandi tugomba kugira ngo tumwunganire mu bitekerezo aba ari kuduha n'ingingo ni uko nabonaga ko bagerageza bakajya begera uturere twose tw'igihugu cyane cyane ariko bakibanda hasi mu byaro nibumve ko niba nk'urugendo niba bari nko muri Kigali nkunda bakorera mu turere twa Kigali gusa ahubwo bamanuke no mu ntara bagende bareba cyane cyane hasi ahantu mu byaro abana baba hari rwose bafite impano nk'abo ngabo baba barokotse jenoside abatararokotse baba bari aho rwose bafite ubumenyi ariko basanga baragenda biza amashuri atandatu atanu ugasanga bamwe na nayini si bayize kubera ubukene ugasanga abenshi cyane mbona baba bicaye batabasha gucyana amashuri ngo bayarangize ubona nk'uko ababa bari nko mu gihugu wenda bashinzwe gukurikirana abana bakagombye kujya wenda bagerageza bakamanuka mu byaro hasi kandi uturere twose tw'igihugu bakatugeramo kugira bashe kuzamura ubumenyi bw'urubyiruko rw'u Rwanda ruba rufite kandi ugomba gusangiza igihugu cyose muri rusange kugira nabo babashe gutera imbere mbona ari ikintu cyiza cyane kuva gikuze yadufasha cyane yego barakora ariko hari uturere batageramo ugasanga bari mu karere kamwe wenda urugero bagiye muri Kirehe bakoze Kirehe Ngoma barahasimbutse bagiye Kayonza bakagenda basimbuka kandi ba bana babasize inyuma nabo baba bakeneye ubumenyi ugasanga umwana yize amashuri atandatu nabo baragerageje bakoresha uko bashoboye ariko segonderi n'izo buruse ugasanga arazibuze ugasanga rero n'izo mbogamizi usanga urubyiruko ruhura nabwo cyane cyane
reka gatoya muhe umwanya agusubize sinzi niba hari nk'ikibazo yifuza kukubaza mbere yuko aguha igisubizo cyangwa se ubwo turabimenya niba tukureka ukagenda Serge izi mpungenge cyangwa se ikibazo cya Jean Claude ku byerekeranye n'urubyiruko rutashyikiriza amashuri kubera ubushobozi buke bw'imiryango wowe watubwiraga mufasha abana bato bakiri batoya hagati y'imyaka 2 n'6 nabo bandi mugenda muhaye inama n'ibitekerezo iki kibazo cye wakimusubiza gute
iki kibazo cy'umuwo muvandimwe Claude ni ikibazo cyumvikana ariko ni ikibazo mbona wenda atari cyo mu Rwanda gusa ni ku isi hose ababa isoko ry'umurimo rigenda riba ritoya kandi koko biragaragara ko hari igihe umwana acikiriza ishuri wenda usibye no gucikiriza amashuri kubera ko yabuze minevara ariko anacikiriza ishuri kubera byumva atagize umurava wo gukomeza kwiga ariko gahunda ziriho hirya no hino ni gahunda zo kwigisha imyuga ku buryo niba cyane cyane ko tuzi ko umwuga ubu ngubu ari ufite agaciro cyane. Ndaguha nk'urugero rwihuse, mfite ekipe ya atletisme y'abana. Ikintu nababwiye ni abana ubona ko bakuze banacikirije amashuri, njye n'abamenyi bararangije gucikiriza amashuri, ariko ndababwira nti ntabwo nshobora kubemera kuba muri ekipe ya atletisme mutari abanyeshuri. Ibyo ngibyo ndabibarahira, ndababwira nti niba mutaremeye kujya mu ishuri ubwo ngubwo ntabwo muri bujye muri ekipe ya atletisme yanjye. Ikintu bahise bafata bakora, ari nacyo nabwira Claude akazajya abwira n'abana azajya abona hafi ye, ni ukuba bajya mu kindi kintu bakunze cy'umwuga. Ubwo ako kanya bahise bambwira bati turihira imyuga. Ubu tuvugana abo bana bamaze amezi agera muri atandatu mu ishuri ry'imyuga, basigaje kwiga amande ane bakazavamo ari abakanishi b'imodoka.
Ariko kujya muri atletisme nabwo bisaba ko uba ubishoboye.
Muri atletisme bisaba ko ubishoboye, ariko iyo urebye buri muntu buriya agira ikintu ashoboye. Ikindi kintu ndi buvuge wenda nigisubize icyo, nk'ubu ngubu dufite abana twigisha amamashini kudoda barimo abakobwa babyaye bakiri batoya, dufite abamama bamenye ko umwuga ufite akamaro batinze, kubera wenda batangiye kumva kino kintu cya made in Rwanda bagatangira no gushaka kugira ngo bige umwuga. Abo barahari, dufite abana barangije za secondaire babona ko umwuga ufite akamaro, ubu baraje twatangiye kubigisha kudoda. Uwo mwana narangiza azagenda yihangira umwuga, ntabwo azagenda ngo ajye gusaba akazi, kuko ubu ngubu hari utuzi twinshi dusaba ko abantu bakoresha intoki, cyane cyane muri ino gahunda Rwanda rwihaye rwa made in Rwanda. Ubwo rero njye ndumva icyo ni ikibazo dusangiye n'ibindi bihugu, ahubwo abana nibumve ko bya bintu byo kugira ngo wige secondaire, wige université, nwangize ujye kwaka akazi muri biro runaka, ibyo bintu ntabwo yego biriho, bizanabaho, bizanahoraho, ariko bige no kumva ko bashobora kwihangira umurimo. Nacyo kintu twigisha tutangira iyo club ya entrepreneurship, kwiga kwihangira imirimo. Ikintu twari turangamiyeho ni ukugira ngo wa mwana cyicara mu ntebe y'ishuri buri gihe ikintu atekereza ari ukuzajya gusaba akazi, ahubwo umwana atangire kwiyumvamo ko afite imbaraga zo kuba yahanga umushinga hakiri kare, atangire abyimenyereze azageraho, azageraho arangiza ikizamini cya leta cyo mu wa gatandatu, ashobora kwandika umushinga akajyana banki ikaba yamubwiza agatangira umushinga,
kubera ko azaba yarabonye n'igihe cyo kuwutekerezaho igihe kirekire aho ku atari ibintu bimujemo ako kanya
cyane. Agatangira hakiri kare akazagira igihe cyo gutangira ubuzima abizi abimenyereye, yaratangiye no gutinyuka.
Twakire na Ruhu Rwinda, uranyumva?
Halo,
yego, urahagana he?
Ikigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana.
Nyarutsa uduhe igitekerezo cyangwa ikibazo, ndabona turimo tugenda tugana ku musozo.
Yewe, mbere na mbere nabanza nkashima uwo musore wacu kuko yazanye fondasiyo nziza yo gufasha abantu, cyane cyane ubwo ndumva ari nk'urubyiruko agamije gufasha. Noneho urabona abanyarwanda muri iki gihe abenshi baba barahungabanye, yakagombye no kujya ashaka uburyo bwo gufashwa nyine mu kubafasha kurwanya ihungabana. Noneho ikindi kintu nakwivugira nyine ngiye ku ruhande gato iyo nsanganyamatsiko, nabwira urubyiruko rwose rukurikije ijwi rya Amerika bajye bafasha abanyarwanda nk'ubu nkatwe ejo nk'urubyiruko rwo mu Rwanda bikoze turi abantu 20 turemera umupfakazi warokotse jenoside, afite umuryango ariko nta bushobozi afite, nyine twaramufashije, ubundi urubyiruko rwagakwiye kugira ubushake bwo gufasha.
Yewe Ruhu Rwinda, Urakoze rwose ntabwo waciye ku ruhande kubera ko niyo ntego muri fondation iri Gasore Serge Foundation nabo barayifite kandi nabo yatubwiraga ko bafashije abantu muri iki gihe cyo kwibuka.
Kandi noneho nkibutsa n'urubyiruko kwitabira ibiganiro byo kwibuka nk'ubu aho mvuye cyokoze urubyiruko rwari rwitabira ariko aho nayo nagiye ejo urubyiruko rwari ruke cyane kandi ni rwo rugomba kumenya ayo mateka kugira ngo rurinde ibyatumye cyabaye imbere kigaruka. Noneho nkashimira uwo musore wacu wabanje Miganza
Serge Gasore.
Ganza yatanze igitekerezo cyiza mbere rwose n'abana bose iyo babaga bafite mu bwonko hameze nk'ahe Rwanda rwacu rwatera imbere. Murakoze cyane n'iruho rw'indanisha abana mu karere ka Gasabo.
Urakoze cyane rwose ndagushimiye cyane ruhu rw'inda. Serge, icyo ibyo ruhu rw'inda vuze murabivugaho iki se?
Bo, ibyo ruhu rw'inda vuze ndabisubiza ariko reka nsubire ku kintu Claude yabajije cyo gukwira mu gihugu hose kuko hari ahantu henshi hakeneye ibikorwa nk'ibi. Ndagira ngo wenda tutaza kugisimbuka rwose nibyo ibyo bintu ndemeranywa nawe. Ariko burya umwana ntagavuka ngo yuzure ingobyi uwo mwanya. Hari ibikorwa, hari abayobozi babarwanira ishyaka buri munsi, ibintu byose bibaza ko bazagenda bakwirakwira hirya no hino. Nk'uko mpari hari abandi nanone baza bashaka gufasha, icyo gihe ababishinzwe babereka ahantu nk'aho hakeneye ubufasha, hakeneye ibikorwa by'iterambere. Rero nibaza ko buhoro buhoro bizagenda bihakwira kandi ntabwo dukorera ahantu hamwe gusa, turimo turagenda tugerageza kwiyagura kugira ngo tuzagere n'ahandi Imana n'ibishaka. Ikindi cya ruhu rw'inda Ijabana, uri Ijabana aravuga ati mufashe n'abahura n'ihungabana, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ibyo nibyo kandi turabikora, dufite programme rwose ikomeye cyane y'isana n'ipima. Ubu tuvugana dufite abantu bagiye bahura bagiye bakorwaho n'ihungabana cyane cyane muri gihe cyo kwibuka. Ubu turimo turabakurikirana, dufite abo twari dusanzwe dufasha nanone na mbere yaho bakozweho na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo rero turabikora rwose kandi tuzabikomeza kuko ni umuti muri bimwe bikenewe.
Noneho mu gusoza se, ni iki mwavuga, ni zihe nama cyangwa se mwatubwira gatoya intego mwumva mugamije ubu ngubu mukurikize aho mugeze muri make cyane?
Intego yacu nk'uko nababwiye nuko igihe kimwe tuzafungura amaso tukabona buri mwana wese yiga, buri mwana wese ahabwa amahirwe angana, buri mwana ahabwa uburenganzira bwe, ariko n'umubyeyi birumvikana nta muntu usigajwe inyuma. Ikindi ahantu inama natanga cyane cyane muri iki gihe turimo cyo kwibuka cy'akababaro, kwibuka abacu bazize Jenoside 1994, nuko buri muntu wese aho ari yakomera akihangana, tukibuka tugakomeza tukibuka, ariko nk'uko duhora tubigishwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntituberanwe n'amateka, ahubwo twiyubake dukomere, ntitwirare kuko ibyo twaciyemo ntabwo bitwemerera kwirara, niko ajya atubwira. Kandi nibyo koko kimwe nshimira Inkotanyi zatubohoje kuko iyo zitatubohoza ubu ntabwo tuba turiho. Ndashimira rwose ubwitange bagaragaje ubwitange bajya kwitanga igihugu bamena amaraso, natwe ubu tugomba kwitanga dukoresha imbaraga nyinshi n'umutwe wacu kugira ngo u Rwanda ntiruzasubire inyuma. Urakoze
cyane Gasore Serge, ndagushimiye cyane kuri izo nama n'iki kiganiro tugiranye. Ngashimira n'abandi bose twari kumwe, abaduhamagaye, abaduhaye inama n'ibitekerezo, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twets na Fatuma Karara Arimasi, kuri mikuru ya Eugenia Mukankusi. Mukomere naho ubutaha.
Eugenie Mukankusi urakoze ku kiganiro muri sanga.